Tuyogereko kuba tusikirira ndaba tusanawo obuwangwa bugwawo buntubula mu bugenze wa abakubuka yi kino kiki bino byaliwo byavadda fenna twazalibwa twakuzibwa twabulirirwa twasomesebwa ku mirembe kiri ekyabajajjaffe baatugereranga obugero akawungeezi ku kyoto nga tukukibi kukyo mbatiigiriza ofumba abawala n'abalenzi nga tufumba mu mbalu ebiseera ebyo twayiga okusenya enku okuluka ebiseera ebibbo n'emikeeka byonna kwegamba batutuuzanga ne batubuulirira ebiseera by'omu maaso twetegeke baatusomesa empisa ng'omuntu omukulu akubonereza ne bw'aba takumanyi abawala baafukamiranga ekitiibwa n'obuwangwa twabinywezanga kati mwenjogerera byagenda buli kyo twali tumanyi kyazaawa ensi yonna yafuukuuka ekinnuma abafuuka n'abakadde temukyawabulwa mbuno mulimu mulembe mupya abaana bakulamu wawa twandibula musukuke
mukirowoozeeko abaana bafa abato balibawo batya bwe tuli batugenzi
eno generation ya mpaka sebo temwagala kumanya ekyo kifu
mukirowoozeeko ku musayi gwaffe omuto kulibawo kutya bwe tuli batugenzi
generation ya mpaka nyabo temwagala kumanya
ulina obusungu kusonga eno kulina obunyivu omulembe kuno kubadde kutya
bazukulu ba kintu tulagawa omuyimbi bwayimba ebintu ebisomesa temwagala biwulira mwagala bikunama oli bwabanyumiza ebintu ebibazimba temwagala biwulira mwagala bya buseegu waliwo ekinewunyisa kati abawala tebamanyi kukwata sebo tebamanyi kubuuza
kati lowooza ku muwalawo oba mutabaniwo mu bufumbo bwabwe bali babatya tubizeeyo mu kusooka mukyawa ennyimba eziwe mulamukangula eddoboozi mukirowoozeeko abaana bafa abato balibawo batya bwe tuli batugenzi
eno generation ya mpaka sebo temwagala kumanya ekyo kifu
mukirowoozeeko musayi gwaffe omuto kulibawo kutya bwe tuli batugenzi
generation ya mpaka nyabo temwagala kumanya
mbadde nteesa buli muzadde ku lw'obulungi bw'ensi eno taata ne maama tula wansi buulirira omwana esekuba kibooko amaradio aba tivi nempapula z'amawulire buno obubaka bwammwe njagala musengeje ebimu bye mulaga abato baffe bya buwemu ensi tugitwale mu maaso so tetugitwala mugeyeena
teekateeka omwana wo abe